Yeah,
I didn't give up for real.
Pop it in.
Diamond platinum, baby.
What's
up? I made it for sports couple.
Engine on the beat.
Mama, oh, now I'm proud of you, Bingo. Oh, yeah, I'll be more than Mama. Mr. Tokodara, usiku we mchana. Mr. Tokodara, tai, now go parana. Mr. Tokodara, mama yangu, mama. Kimenuka, insta kumechavuka. Tukitha ni masihara, mwisho yataja kureta madhara. Mimi sina timu, nampenda dash, nampenda Likiba, nampenda Omidimpo. Najua, kwenye musiki, kuna fitina na chuki, yeah. Raha ya game, iwe na upinzani. Ikifa Simba Yanga itacheza na nani. Tafadharini sana nyini kio cha jamii. Mbona sasa mnaleta ushetani. Natukana wanawake walioleta duniani. Kina mama, kome na wambia.
Wanawake wanaheshima kubwa duniani. Wanawake o oh, wanaheshima kubwa duniani. Awe mama yangu au mama yako. Awe dada yangu au dada yako. Awe mpenzi wangu au mpenzi wako. Awe mdogo wangu au mdogo wako. Awe heshimiwe
oh, heshimiwe sana sana.
Kumtukana Mobeto so freshi. Kumkataa mtoto kama ni wako so freshi.
So freshi.
Ah, mini risikia skia. Eti wataitwa Dodoma. Sijui wapirishia. Au ndo mipango iligoma.
Oh,
wapiga na popahari wawili zulia.